Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ko te kaupapa o te kōrero rero, ko te tamaiti nanakia, the cheeky child. E tama, he mea peita o taringa. I āta kia atu koe e tō māma, kia whakapaitia tō ruma, kia tere tere mai koe, i mua i tana hokinga mai i te mahi.
Tai hoa, kua mutu tonu taku kēmu.
Pai kare e tama, mō te takaroa, kaore he painga i a koe nē. Ana, koe nā hei ingoa kārangaranga mōu, ko tama takaroa.
He pā, he pātai tāku. He aha e hina nei o Makaue.
Tēnā pātai hoki. Kei noho koe ka kōrero pēnā ki te pakeke.
He aha i kore ai.
Kia mōhio mai koe, kaore pai e nā momo pātai ki te tangata. Heoi anō kia whakautu au i tō pātai. Ka mahi nana ki ana te tamaiti, ka hina tētahi Makaue o tana matua. Kua mau i a koe, taku kōrero?
Āna, nā whai anoi hina katoa i ngā Makaue o koro.
Tēnā koutou katoa e te hunga e pīkoko ana ki tō tātou reo, ki te reo rangatira, nau mai hoki mai ki tēnei i pāho, ki Everyday Māori, ko Hemi Kelly taku ingoa.
Ko Āpero Woodfine taku ingoa. Ko te kaupapa o te rā, te tamaiti nanakia.
Te tamaiti nanakia. Nanakia.
Nanakia. Te cheeky child, ne?
The cheeky child, the mischief child, nanakia. Nanakia koe?
Ko te aha te nanakia?
Oh, naughty, mischief, cheeky. You're a nanakia, he's a nanakia. A little bit crafty.
Okay.
Aye. Can be good, can be bad.
Mm-mm-mm.
Just depends on the context. But if we're talking about a tamaiti, it's normally like, A little bit cheeky, mischief.
Someone told me once that Maui was a bit of a nanakia.
Aye, perfect example.
Okay.
Maui nanakia.
Okay.
Aye.
The crafty.
Aye.
Kapai, well, in this kōrero, I'm the tamaiti nanakia.
Aye.
Ko koe toku papa.
Aye.
He kōrero tino stern tau ki au.
Yeah. Ai, kei roto nei ngā kōrero a te matua ki te tamaiti. Ana, kia tī mata, ne? Let's break it down, bit by bit.
Ka pai.
Taku kōrero, e tama, he mea paita o taringa.
Boy, are your ears painted?
Ai, your ears painted on.
Painted on.
Ai, koe rā te kiwaha Pākehā, ne?
Yeah.
Your ears painted on. Alright, so this is a translation of that kiwaha. He mea peita o taringa. And I remember hearing this, just a little backstory, from Kui Materoa Hainga, who was the queenie of the kiwaha, they would call her. And she taught for many years at the kurereo that would run throughout the country, no te tai rāwhiti ia. And she was just, she had all these little gems, like kiwaha gems. And this was one of them that I learned from her. He mea peita o taringa. Your ears painted on.
Ka pai.
I āta kia atu koe e tō māma, kia whakapaitia tō ruma.
You were told carefully, you were carefully told by your mum to clean up your room.
Ai. Kia tere tere mai koe, i mua i tana hokinga mai i te mahi.
Hurry up before she gets home from work.
Koia.
Kia tere tere mai.
Kia tere tere mai koe.
Ka pai, ko tāku, tai hoa, kua mutu tonu taku kēmu.
Hold up, wait, tai hoa, kua mutu tonu taku kēmu. My game's nearly finished.
Interesting, kua mutu tonu. mm-hmm. how usually kua is going to indicate it's already happened, right? Mm-hmm. So what's going on here, Hemi?
We've used tonu after the tūmahi, which indicates that it's nearly come to an end. Kua mutu tonu, nearly done.
Mm.
So a little colloquialism, if we're using kua and tonu with a tūmahi, it means that that's nearly going to happen.
Okay.
So like we're about to leave.
Kua wehe tonu.
Ai, kua wehe tonu. We're about to eat. You know, we're nearly going to eat.
Kua kai tonu.
Kua kai tonu tātou. So a little kiwaha, I suppose. Mm. If you hear kua and tonu, you know that that means that something's about to happen.
Mm. Kia ora.
Ko tāku, bai kare tama.
By God.
By God. By golly.
By golly. Aye, oh, I see.
Aye.
By kare.
I think we've stopped saying that in English. I haven't heard that. By golly. Like in the last 10 years, I don't think, from an English speaker. But by kare is still used in te reo, which comes from by golly. By kare. By kare. E tama. By kare e tama. Mō te takaroa, kaore he painga I a koe, ne?
Mō te takaroa. So in regards to dawdling,
aye.
Standing around, sort of procrastinating,
aye.
There's no one better than you, right?
Aye, ka pai, ka pai.
Mō te takaroa.
Mō te takaroa.
Mm.
Kaore he painga I a koe. Let's come back to that little kiwaha in the next section.
Ka pai.
Ana, hei, ana. Koina hei ingoa karangaranga mou, ko Tama Takaroa.
This should be your nickname, right? Ingoa karangaranga?
Aye.
Here's a nickname for you. Tama Takaroa.
Yeah, the boy who...
The boy who procrastinates.
Kanpai. Ana, ana.
How do we translate ana?
Ana. Oh, what?
It's a good sentence starter, though.
In this context, too, you can say like, oh, well, you know, da-da-da-da-da-da, ana, well then, like, koina hei ingoa karangaranga, that's what I'm going to call you.
Mm-hmm.
I'm going to call you this. We can probably find some words in the dictionary that are more accurate in terms of a translation for this use of ana, because there's lots of different ways to use it.
Okay.
Ana.
Ana.
Good job. But this is more like ana, I've got it. Uh-huh, here it is.
Okay.
Mm.
Kia ora. Ko tāku, e pā, he pātai tāku, he aha e hina nei o makoe. He aha e hina nei o makoe.
Dad, I've got a question. E pā, he pātai tāku. He aha e hina nei o makoe. Mau e whakapākeha.
Kau. Mau e whakapākeha.
Why? It's a why question. He aha e hina nei. The verb is hina. So, to go grey, or to be grey, in relation to hair.
Mm.
So, why is your hair grey? Ya e hina nei o makawe. Why is your hair grey? Ya e hina nei o makawe. So, singular or plural for makawe I te reo Māori?
Plural.
Mm. Tō makawe is just one strand.
Mm.
O makawe is your hair. And how te kupu Māori more grey in relation to anything else?
Ko te hiwa? Kau.
Oh, hiriwa.
Hiriwa.
Silver. Awesome. But if I was looking at my fridge over there, I would say kiwi kiwi.
Kiwi kiwi.
Yeah.
Ah, ne.
Kiwi kiwi. Kiwi kiwi. Tera, te tai. But if I'm looking at someone's hair, silver grey, hina.
Hina. Right. Okay. Kia ora.
Think about the moon. Like hina is also the name of the moon.
Mm.
So hina, the moon's kind of that greyish colour, great white. When someone's is a kaumātua, when their hair goes white, that's hina as well. Mm. Hina. Ka mea atu au. Tēnā pātai hoki.
How dare you?
Aye.
Almost.
Yeah.
Tēnā pātai. That what an inappropriate question to ask.
Yeah, yeah. What a silly question.
Mm.
Tēnā pātai hoki. Think about how many times you can use this.
Mm. Tēnā pātai hoki.
Someone asks that silly question. Yeah. Tēnā pātai hoki.
Don't ask that question.
Yeah, don't ask that. Kei noho koe ka kōrero pēnā ki te pakeke.
Ooh, you're gonna get hiding if you talk like that to an adult.
I that might come. This is a little kiwaha. If we see something, if we see this, the phrase starting, ke noho koe ka, and then the kupumahi, it's like saying, don't you dare.
Mm, okay, yeah.
So, ke noho koe ka korero pēna.
Don't you dare talk like that.
Ki te pakeke.
To an adult.
Aye. We'll come back to this and look at a few other examples, how we can use this with other tūmahi.
Ko tāku, he aha I kore ai.
Why not? He aha I kore ai. Why not? Kia mohio mai koe, kaore e pai e nā momo pātai ki te tangata.
You should know that you shouldn't ask those questions to people.
Yeah, aye, tika. Kia mohio mai koe. Yeah, you should know. Or what's a better way to say, I'll have you know. You know, like that's what we're saying here. Like,
okay, yeah.
I'm informing you.
Yep.
Yeah.
Yeah, I'm letting you know.
Aye.
Yeah, you shouldn't ask those types of questions, those kind of questions, ne? E nā momo pātai.
Aye. Ka ore pai, it's not good. Ka ore pai e nā momo. Those types of questions aren't good to ask to people. Heoi anō, kia whakautu au I tō pātai.
Anyway, nevertheless, I'm going to answer your question.
Ka mahi nana kia ana te tamaiti. What's that first bit?
It's
like when?
When the children are cheeky.
Yeah. So ka and ana. Ka with the verb in the middle and ana following is like whenever.
Whenever, okay.
Ka mahi nana kia ana te tamaiti.
Whenever children are cheeky.
Ka hina tētahi makawe o tana matua.
One of their hairs go grey.
Norway te makawe?
Oh, I'm sorry. One of the hairs of their parent goes grey.
Aye. Kua mau I a koe taku kōrero.
Do you hear what I'm saying?
Ka pai.
Ko taku whakahuki. Āna. Nā whai anō I hina katoa ai ngā makawe o koro.
Āna, yes. Yep, I got it. Nā whai anō is no wonder.
Mm-hmm, okay.
Oh, that's the reason why. Oh, no wonder. So no wonder Koro's hair is all grey. It's completely grey.
He whakautu tino nana kia.
Ai, tamaiti hianga tēnei. Tamaiti whakatoi. Kāti, kia hoki anō ki te whakarongo. E tama, he mea peita o taringa. Iata kia tukoe e tō māma. Kia whakapaitia tō ruma. Kia tere tere mai koe, I mua I tana hokinga mai I te mahi.
Tai hoa, kua mutu tonu taku kēmu.
Pai kare e tama, mō te takaroa, kaore he painga I a koe nē. Ana, koe nā hei ingoa kārangaranga mōu, ko tama takaroa.
He pā thai tāku, he aha e hina nei o makawe.
Tēnā pātai hoki. Kei noho koe ka kōrero pēnā ki te pakeke.
Hiaha I kore ai.
Kia mōhio mai koe, kaore pai e nā momo pātai ki te tangata. Heoi anō kia whakautu au I tō pātai. Ka mahi nana ki ana te tamaiti, ka hina tētahi makawe o tana matua. Kua mau I a koe taku kōrero?
Āna. Nā whai anō I hina katoa I ngā makawe o koro.
Hei whakatepe, kia hoki anō ki te kōrero rero, ki te patapatai I etahi āhuatanga reo. E hoa, how would you say you were told?
Kua ki atu koe.
Ai.
E, whoever told you.
Ai. I ki atu koe. Kua ki atu koe, kaua e pērā. Don't do that.
Don't do that.
Aye. I āta ki atu koe tō māma. You were told, like deliberately told by your mum in the kōrero rero. How te kiwaha, your ears painted on.
He mea peita o taringa.
He mea peita o taringa.
It's funny, I always thought that was in English, your ears painted over. Like, have you got paint in your ears?
It's painted on.
But I can understand now.
I'm starting to doubt myself. I think it's are your ears painted on.
I think I've been getting it wrong.
Let's just look at that phrase in te reo. So it's like, he mea peita is similar to saying, I peita hia. I peita hia o taringa. Have your ears been painted?
I peita hia o taringa. I interpret he mea peita o taringa to mean like, are your ears made of paint?
It's a type of passive sentence, okay. Hangu, but the suffix, the fiore, isn't seen. So he mea peita o taringa is exactly the same as saying I peita hia o taringa.
Wow, okay. Hidden suffix.
He aha te kiwaha, we looked at a new phrase, maybe for some in the kōrero, to say that something's about to happen, it's almost happened. And what's the two words that indicate that with a verb?
Kua and tonu.
Kapai. So like, maybe we're at a hui and we want to let everyone know, oh, we're about to have karakia.
Kua timata tonu te karakia?
That's good. Kua timata tonu te karakia. The karakia is about to start. Kua timata tonu te karanga. Ko te mea nui, kei wainga nui te tūmahi. The main thing is that there's a tūmahi in the middle. We're going to have a break soon. Like, we're going to break soon.
Kua whakatā tonu tātou.
Kua whakatā tonu tātou. And then, as it nears the end of the day, you can be like, nearly done.
Kua mutu tonu tātou.
Kua mutu tonu tātou. Kua mutu tonu ngā mahi. Karawe. Another kiwaha is like, when it comes to this, you take the cake. Like, when it comes to doing this, no one matches you. When it comes to doing this, you're the best. So when it comes to
mō te whakaako reo Māori.
Mō te whakaako reo Māori.
Kaore he painga i a koe.
Kaore he painga i a koe.
Mihi mai.
Mō te ako i te reo Māori, kaore he painga i a koe. When it comes to cleaning,
mō te
whakapaipai.
Mō te whakapaipai whare.
Mō te whakapaipai whare. Kaore he painga i a koe.
Mahi tonu.
Mahi atu. Ka vai, hea te kupu Māori mō pai goli.
Paikare.
Ai, Paikare e tama.
I feel like this is regularly followed by e tama.
This is the intonation, you can hear it in my mom's voice. Paikare. Nickname? Hea te kupu Māori.
Ko te ingoa kārangaranga.
Ingoa kārangaranga. Ko wai tō ingoa kārangaranga?
Ko Pez.
Pez, ne. Kia ora. Karewi mōhio.
Hea tāu e hoa.
Hea tōku.
Kowai
tō ingoa. Because if we were going to say what's your name, we'll say kowai tō ingoa. So we're going to say what's your nickname. Kowai tō ingoa kārangaranga. Ko Hems.
Hems.
Ai. Ko Hems. Ki te nuinga.
Ai.
Ko Jim Bob ki taku kuia. Ai.
Kia ora.
Jimmy. There's another little kiwaha, lots of kiwaha e hoa mā. We're getting to that stage, you know, where we want to step it up a level, you know, we know how to say kaua, don't. What if we say, don't you dare?
Ooh, he kiwaha.
Ai.
Kei noho koe ka.
Ka pai. And then we're going to add on the verb. So don't you dare leave.
Kei noho koe ka wehe.
Kei noho koe ka haere. Don't you dare talk back.
Kei noho koe ka kōrero mai.
Ai, kei noho koe ka whakahoki kōrero.
Whakahoki kōrero, okay.
Whakahoki kōrero.
Yep.
Yeah, and what about don't you dare do that? So the verb for do that.
Kei noho koe ka pēna.
Kei noho koe ka pēna.
O pēra.
Ai. Don't you dare do this. Kei noho koe ka pēnei. Do as I say, not as I do. Ka rawe. Hei whakakapi to end this part in this episode. At the end of our kōrero reo, Hapira says, Nā whai anoi hina katoa I ngā makawe o koro. No wonder koro's hair is completely grey. Well, that's the reason.
Mm.
So, this little kiwaha, nā whai anoi, we can use it on its own. If someone says, oh that person's talking a lot. And they're like, they're the boss. And say, oh, nā whai anoi.
Okay.
Like, oh, no wonder.
The whole reading might be, nā whai anoi koe te rangatira.
Ai, nā whai anō, ko ia te rangatira. But in context, we could use it on its own. Like, oh, no wonder. Oh, nā whai anō. But if we want to add on, oh, no wonder he's talking. Or that's the reason he's talking. We're going to use I and ai. Mm. And the tūmahi in between. Nā whai anō I kōrero ai. No wonder he spoke.
I see, okay.
So here we've got, nā whai anō I hina ai. Ngā makawe o koro. No wonder koro's hair is grey.
Mm.
Oh, that person's a really good talker, speaker. They were taught by so-and-so. Oh, no wonder they're good.
Mm. Nā whai anō I pai ki te kōrero.
I pai?
Ai, I pai ai ki te kōrero.
Nā whai anō I pai ai ki te kōrero.
Mm.
Ai, koia.
No wonder they're good at speaking.
And few other examples of this kiwaha and how to use it on Te Aka, the Māori Dictionary.
Mm.
Nā whai anō e toru ngā kupu. Nā whai anō.
Kia ora.
Kia ora. Kua mutu.
Ai, kanui tērā mō tēnei rā, ne?
Kanui tērā. Kanui tērā. Kia whakairihia ki a tātou kōrero mō tēnei wā. A tērā wiki tīkina anō ai. Haumie, huie,
taikie.
Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukaipō anō te reo.